I see no jobs. Mwebuteko, is this how we going to struggle? Somebody saying, Inchiteko shawa, number my salaries. Help us, oh God. Mwele satua friend. Mulikuisa.
Wenze kuja kwa kuseni na muswaki mukamwa. Naona wama battery fullu wapitana. Funso na funsa ndiye nchito zina sala. Nangani ndani mbala sokoneza wikalo. Osavutise chalo ni chatu tonse. Uza lengeza ojoa vikoshe.
Usiku kafipa boy ni mazifunsa. Voti yanga ni nataira mumwazi. We starve to death na himbati mashoka. Husa ni seka so please iti masuka. Muhuju mwatu mabinsi ya yoreka. Husa diseka miponto sivaleka.
90 days manje ya kwela muma. Yes, kulibe ting, na manje tikali nkes. Bambela blast batu kukwat kulibe mans. Lord shedding ni mwambo kweni nkala. Nivela munga life yanga ili musahala. Nomo vitala, ulova siku nkala. Watuli satu unga, ninzelu za kudala. Salenge ni puse, munga njine mushala.
Walaivu petafika, ne mwata shibosa. Husa ni nama, nina berela kunkala. Tinu hopu arara, ngeindamu maselo. We all gonna die. Guess you wanna prove it. Ni mwange, ni page, ni shikemo chitenge. Wachinja ni savot, wafyashi na chitenge. Si voice yanga, wapondo na marazo. I'm the voice of the voiceless. B.I.V. baka nayo kumanda.
Vio sila ya moto katikula.
Chilimbu.
Vio sila ya moto katikula.
Vele bwanji bali hakusunga. Fiti kudiesa vena wa mutu kwana. Munga hempi sanga tukwane muteko. Kaive ayo papa veti sasa fola. Nganku ni paya muka using mfuti. Sinifuna macheti wakamu mashwiti. Ucha demonstrate message pa machete. Risky umupondo njomba muchipingo ni inkai. Muswiti ya wapondo na mahule. Wampofu na marazo. We fight for quick chicks. Mane mupoke. Tikangi wa kumara, prizi mwebu teko. Wakazi watu na wana vetibara. Tizawa geza jani, tienza vima bara.
Nale ma street vendors, yalibeko yenja. Waleka kutipenda, ni finish wala landa. Ma promises unabanga, yankala ya mutumba. Weti yopa ni kawumba. Mufuna mutiteke, guys munga ni nkumba. Kalezo za ni manga chape, sini kuyopai. Pavintu veni gamba, osa ni konkai. Niziba veni panga. Osa ni ofya, inkambila koziko langa. Maskulu ya tula, mena siwa punzila. Walibeka ngono makolo mkjala wana mwanila. Unga chike chani, ngati ndiwe we ulepela. Heo kutepu wali, wapase ni masalali. Watabada sevenza na wamene wa sevenza. Datumo mbelo luisha, mwine wila nchusha. Chenji ilikwisa na futi nde kwipusha. Luis,
kutukwa na wanjani, huko mesa musonko. Hojo wa soke, nizafana chikonko. Check
my bad bio sila ya moto katikula ya
moto my bad right now the environment itself the talking the track the beat you know you get it for the street nigga street vein
that's what I do that's my job
we speak for the voiceless impofu wafiulu. Nabalia, why should I show up, Landa? The audio.
Exclusive.